ndani linakufa, eni kuite mpaka kufa. My own, yo teme, mo bebe, jina gani la peke, ni kuite wewe peke. Yeah. Nichajifanya ukiburi kugombana na we, ila kipimo changu cha uzuri mtu afanane na we. Umarufu pesa changamoto, ukiwa na vyongali umtoto, kukuowa we ni kama ndoto. Nice kama nimeshinda loto, na nilicho gundua
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wakenyeshe mvua,
miawe sa mama, sa mama. Kapo yetu ya mama, ya mama.
Tome dua,
girl, I can't live without you. There's no secret inside you when I'm standing beside you. You're my beautiful onyinye. If for my man, I'm feeling you every day. She you're my man. Now you make me to fall in love. Obi mo, anticipating your special touch. Obi mo. If I could define the way I feel, kuja kwako we, ima kwa na ifedi mwaga na hadi, finally on the way, ichorira pundua,
kapo yetu ya mama, ya mama.
Hatari wakenyeshe mvua,
minawe sa mama, sa mama. Kapo yetu ya mama, ya mama.
Tome dua,
Mamacita, te quiero tocar a mi amor.